studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kebe kabaru jame fulfulde alal bare noga lewru juin jena yemde sukirdu studio tamani miden tawai le maison de la presse do bomoko do jottino nodo kabaru jidu mar way galo kanko no hum jiro won to ogi jamde to se kirabon competitivité noga lewru juin nyalo ma hande won nyalo ma kedena do yimbe le nyongi tibe le on do wattu micite den wiire ko buri uyna chapat en jom bi adama kanye njoppi nokko sababu ko basi di ngadi le leedi meden di ko heewi mabban daake le dele de kerdirden de kabar no hakkeji to monta en wori wattu jono mangal patte be gonde famine bi do golleji kanko ministre kumni do kabar solda sibel le leedi do yo hono yimbe le ngabbe bonandaji di nabete yeso sari na jeltinama e armée wattu jono min kalna on kabar no filkade wori ko buri hewde fu yimbe le europe le sa haleedi di kanye andira dum won jaleni burdabe gondi toddi be kolliti so bawi fana do fuddi filkade ana holliti wid nate yimbe le sahibe di won no sembe kabaruji min jogini on do be tande di bismillah modon e hedade noogay lewru je nyaloma kedjenaado yimbe le nyongitibe li adna ron do fu micitiden wid leedi meden di yimbe le hobe kanyen njoppi nokkole muudo en so jehi leedel e kerdirden de ciagal ko basi di ngad le nokku meden o ko duubi tati ko cial kaldal e kawrangal sinina leedi meden di an hanno ko taybe do yimbe le ngarti ka fa handen gal do kaldal e kawral tabaka fa keben famtaade kede Ousmane Dicko
Jalala adna ngam jongitibe yamete nyande noga lewru juin itande hikka batte tidala itande 2012 kande yobe ujinaji kewdi malinkobe dogi batte gidali torradina fawarde e masimbinade wonkiji mum en dubi tati tiagal ko kawra aljengal sinina ko daranibe tidala malika an belti e majjun ono ko dabareji kewdi njari yeso hon makko gaaw fawarde e kidal dun do wonde jongitibe mali an jogi tidala wirfaade leleedi ndi ko sabe mbini dum yo denagu mo tentilaki haleede men fawarde e ko heewi e le wuddu leedi meden e misalu le lewru fevrier 2018 anabado ujinaaji didon malinkobe nyongitibe andanaabe le leedi mauritani le leedi niger takondirnde e leedi meden kanyum jabbike le leedi mum ila hitan 2012 de ko buri ujinaaji jetton malinkobe nyongitibe ono wada watta masibaji faragol e laayi mobilaji adoji yimbe bandiyaaku fawarde e endude warde yimbe kanyum e torraji hakunde janyeeli dun yo gede godude nyande fu sabe mbinde du ko heewi e malinkobe wonbe le region gaji safa e wuddu leedi meden hebde torra
de do yemberan wonti e wadde wakande malinkobe nyongitibe gombe le nokkuno dirtede beera le leedi murtani be kollitiwde be jogiti dalaji ko nayri bangal nyame fa haare wattu jono be ngadi noddango fewde lamo joto yel hono kaldule kawrangal hante bred yalla be kebbe mbirfituro le nokkule mabbe kede mo kanko no dirtede lamin kuntole yimbe le nyongitibe gombe to beera to woni muude ko mo sifido heddo foccitaangu Mohamedou Samaseku
andon wiide torra fuf mi jogaki do enne albarka Allah sona ko nyamdu na famdini jamar nde ti ala fuf min jiali so bangal rutugul amen dun kay fa hande biltaki sabbi mi den andani kala ko watte der leedi mendi so ni wattu wadi jam warti no haniri andon wiide fay jama goto mi balta do enne mi jahanna der leedi meden mali hikka wata dubbi tati ko talkudu ndu sinina ka fa hande sakrab amen na jukki masim binede be anda wiide wana arabu be fuf woni yimbe le alkaida den mo min den darda kedde andar ndu kanye gorma leedi mali yobe tinno sendude gondube e mujaddine be e be ngalda e mabbe ko mi fami tan kala mo jabaal dugude e wude leer leedi ndi hebiti dalla so ni fi wurde mbawta fi wude jam e deejere ka hewta man der leedi mali
sekrab so ngabbi do be mala me ande ngalo do bayni tertur mi joju modo non no dimi do di do numero ji didi kalon ko jiddon chapande jidde joy chapande jitte nay sappo go sappo go chapande jidde joy chapande jitte nay sappo did sappo didi suudu ministre humnido kabaru solda sibe leedi meden di wattu jono be kollitiwde be andini hunde hono bonandaji ngatteede fewde e tomanta embe du e tawede fu be jaba yaadirde wattu jono no bonandaji ngadaadi aldumar jabbi nonde to mottito di do kabaruji ndokkono mo wakkati ne kawtal wonno wadde do bomoko do fa yimbe le mangal paden be pammine no hakkeji tomanta en gurti kanko don noddirte do cenan kulbalo hollitiwde kala yimbe le be koyde mun en jali di do golleji mangal paden be ngaran yeltinede e golleji muuden kede mako mo sifido hen
wattu basiji kirondirobe ana nawtoro humpitali wonde bonandaji woteji di baddike wattu mu min kana fenude ka won gadobe dun hayfa gol arme leedi ndi patikole dum fu sabe wala ko lamu o sudata gongata min kalata so tawe mangal pade leedi ndi ngadi golleji bondi be jukkete yeso sariya bibe leedi ndi anan kani fabude be kanyi holade be wattu fu so be penanama darte hebe fenani be kanye ko sabe be ngadi
pourquoi qui a menti
tiagal gal do kawtal kanko ministre ko minido kabaru solde sibili leedi meedin do yaadri wiide yimbe civil en barabe nokku no dirte nanta ka kanye ko bakali lamu motti o wiyama yoga e arme o jaati woni tiagal dido bonandaji kanko chama kulbole o neli do woni lamu motti o do woni lamido kabaru e tamazor leedi malindi holitindi wiide yoga e carte ngotirde jottiki ila ala jabbino do to kulikoro to wattu jono lamu ko be kumnibe kabar dido golleje be gondi e mudun be koliti wiide lamu kulikoro ko yaata biro ngaji United ngotirde golle o do nokku do no kanko kedara men kulikoro ko mo hebini min ton
carte woteji kulikoro ngari alal bare jabbinde gila bamako dum fetchama hakkune cercleuji region o e wi hore josini gouverneur region kulikoro holiti wiide dum fetchama hakkune commune ngaji alla jabbido biro wote ujunaji tati e temennay e cappande jena e tati ngoni kulikoro ko yata e yimbele ujunaji temedidon kani wotude ton yimbele kulikoro anan pi hebude kartuji mabbe womi lobe wiide kartuji ditadi di ngare be bendarda e keja be lamu be jawina hokkugol majje yokabe ana tikita wiide kartnina wawa lontede le woteji di
on kebi famu jatiodo mumini sende buno holitinde wiide wattude pil kol dudu anda sanele sa halleedi meden di jallini burda be gonde tondi be koliti sa bami fa afilkigi pil kolan holliti wiide anate yimbele sahibe be bi pil kongol dudum wara wattu joni o hono yimbele tan gonbe le nokkule muden wobbe anton puddan fil kadle dubi sappo e joo wobbe anton dufa yotto dubi sappo e jetti honno dum woni daliliji mabbe di ngori to fa yotto no fina tawaji mabbe di ngori dum e tayod fu wattu joni won suka puddube fanditinde dido pilki fa kebe famtare kebe Ousmane Ali Boule Mohamedou Samaseku
pilkol jaleñ kewdi nawtorto dum le saha leedi meden di o bagi juddo sini pilkotobe pilki kedum ataw yaso mubbe fu buri hode fu kuuri imbe wonbe le laddeji koliti wide fil kad an holla wide ala tege chaayido wondo kettuda suko fu njottido njokalako anawai filkade miidi agharali o directeur école gonde fuftere hande kede ko holiti wide hono himbe pilkirto
ya des sortes de turban
si pilki didi ngodi pilkol dalawol de hakuni dubi sappo e joyi dubi sappo jettima dubi nogay e lu fawi do sifa finato am fuf denno on wurtu woni ko joomu holtita wide nati e dental sahibe denno yoni ko joomu welta tabu mudum so pilkol balewol gol lolol gol alesho do buri fofu gol yimbeere jogibe bawde sabi cogu mudum ni hakune ugnaaji sappo ugnaaji noga e ko fawi denno wala mo fofu wawata sodde gol dara nuku joga gol do pilkol holita darande mawnde joomu
e jaleñol buddaabe gol filkade yo alada non e ley o alada filkade ana jogi nafa sanne kede ko Ismail Ag Mohamed holiti wiide o conseil communal tisit
mal defe le turban la
to buddaabe tun itido gol do pilkol wala fe hunde mo inde so wala so atawama der galle maada e gol han wadede fay der wattu julde sabi fay nulado ali salam pilkol danewol joginon
n'importe turban turban blanc
ka fu etawede gol tabugol ana wondi e majjude nenno meedi agharali ana wada noji tango fa himbe jukkina o fina tawa jogido nafa sanne e lenyol burdabe
ko ndardami jamarane fuf yimbe le kala jalini yottinade e fina tawa jamabe patte fe be jeboodi batte ande kessa joni de
tiagal fina tawa ngaji goddi filkagol an hani tabede sabi edum moji e fina tawa
figol coupe du monde adnar ndu futori si tan 2018 rumde afrique nde leedi wotri kanyu hebi galu kenya don leedi senegal libe pihi pologne be ngatti dum baddi didi ben kebi baddu goto le ko warata ko senegal an hani fidude e japon mi citeden wiide egypte kan nandi te wiide wattu joni hono be jaltino sabi de kenya risi watti be ton baddi tati kam be baddu gotal be kebi
studio tamani yo faabal laamu leede suede danemark suisse e fedde leede europe
se krab nyen lu don ne les raisons ngaji meden di en puddiran nokko no dirte da tesit be quality wi de wattu joni o sa jewi kam mo yidum wonde tanutor ko e tagal ko kam mo tokno to le noga e jetti lewru me dabbe non du won yibel awbe ton wobbe be kay nantiki awbe du kala ko be ayu ko foli tamed yori nyaloma hande no se yuru da ngardam faado koro do nokko no dirte du yuru idum le commune jungani le circle koro holi tam wede gede di de meme di ton kasen jogide kaborde le sappo e jetti lewru jendu on altinel jabbinonde hecci kenyen seddi be kollitiwde maybe hewbe ngadi le hen barmube do ngadi hen wattu joni arme o yehi fali kiton hakkunde mabbe wiam barmube do ngaddam le sud doktoror korondo sekrab do katten bete hande kabaruji meden di mi joti on sanne hedade hejo jamme ka fande kedde hedade hono andirdon no do e seeda yewtere meden de ana wodi wassalam